umboniso weshumi elinanye isicamagushelo sesono ngexesha likaAbraham noMoses ukuba umntu wonile ubexhela igusha okanye isilwanyana ukucamagushela isono sakhe. Namhla ayikho imfuneko yokuxhela gusha kuba uThixo wathumela uYesu ukuba asisuse isono. UYesu wafa emnqamlezweni ngenxa yezono zethu. Iintsuku ezintathu emveni kokuba ebulewe, wavuka uYesu kwelabafileyo. Ukuba uyazazi ungumoni, kholelwa kwinkosi uYesu, uzivume izono zakho waye woxolelwa nguThixo.